Anachotaka mpo sikimbiza ise Alisaka heshima yani bora afe Na hivi bonga wezi rude kiwate Hapo kichoni ujue ni vita ise Kumshauri ni mbuzi na gita ise Akikocha hai manume hamba gache Yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese Na kwa batimba ya likata kama kaza kuzikuwa na machizi na machizi na machizi Ah Yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese Mitae kamchoka na mwisho wake ukawa ni machizi Rest in peace.
I am a now and now. Now and now. Wahamana bangani back. Bangani back.
Bye.